nyumva nubwo bize iby'urukundo ngukunda reka mbikwibutse bacu atutaza byibagirwa mu magana yose yabeza bose ntawakuze imbere nyampinga urabahiga ubona kuvaho nkajya he Urabibona ko you're all I need So don't you walk away Kubera ko you mean the world to me Oh Tuzarambana, tuzasazana Kuri njye w'ibyo ni hame So Nugira ubwoba mami yeah.
You're so beautiful